wanted to do is to love somebody. Nezona nirimu mtima kansi nirimu tumba mwako. Supplier wa love usindine kansi ndine supplier wa money. How could you do this to me? You know you had got me feeling. So you want is money. To do is to love somebody. Nezo na nirimu mtima kansi nirimu tumba mwako. Supplier wa love usindine kansi ndine supplier wa money. How could you do this to me? You know you had got me feeling. So you want is money. To do is to love somebody. Nezona nirimu mtima kansi nirimu tumba mwako. Supplier wa love usindine kansi ndine supplier wa money. How could you do this to me? You know you had got me feeling. So you want this money.